singa zafuga singa 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 senge singo singa zafuga singa singa banji singa 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 senge singo singa zafuga singa singa banji singa 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 senge singo singa zafuga singa singa banji singa 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 senge singo singa zafuga singa singa banji singa zafuga yandituse bingi mu system musio nabandi okete ku mututu rejimu twandi badetwenkananga tukolanga timu negoro ya kugenda mu maso sikwezo swamu nandi fudde tukirize biroto bya buyomu nebota somango yangu yirofuna omulimu abakulisa mwandi wasiza asuka momu nemubatabala nga bakikirizi wa muisilamu mu kisenyi mwe nandi zimbi amaka gensulamu abakumi baki ndi mukwano kwa buyomu ngabantu ba wansi nzijane tuwayamu abagala ne tugalyamu ne tusekane tusagamu oluyimba lwegwanga lwandi badde mapu zirye njamu ate mu ngoma edigita gy'owulira noonyenyamu ngateeka buli kiro mbuli kirabu lukubwamu ne bajeti egwanga ngesomera ku street jamu singa 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 senge singo singa zafuga singa singa banji singa 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 senge singo singa zafuga singa singa banji singa 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 senge singo singa zafuga singa singa banji singa 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 senge singo singa zafuga singa singa banji abamenyi b'amateeka nandi basindise mu nsi endala nge vatikani nga gye nfuga teri makomera nandifuze emirembe gegiri papa gyakulembera emisolo nandi gijewera tewandibadde bayekera kabineti yange endwaddeko bingi bye mutasuubira abarasa bandigyefuze nedwede ezakula gw'okugibeerako enviri tomala yadde kusanyirira nandifuze lubeere yanga vice president mukyala paliamenti yandibadde mbatesa sikulinda misaala ng'abakwajja emindi n'akabanga bibaweera obwongo ne bukola nnyo mu kuteesa nga tebasumagira abalimu katusinga basuubuzi nkulayirira mu kwesimbawo tewandibadde kampeyini tuwogganira manifesito nga bakola nnyimba abantu ne bazuwulira ne zitambula ne bamanya byosuubizo bakolera nga mulondebwa n'otabikola tosasulwa musaala singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa nali katonda nga ndi namwe mu nsi yemu nandibisisaayo ne mwogera ng'olulimi lumu ne sitaani sani mwadde mukisa kema adamu buli omu yandifunye omukisa gwe mu nsi okubaamu kuba sandibalese nakumanya mbuto bwe bazijjamu nandigyawo sente ne mmala neeterezaamu ne wataabasabiriza n'ekyobaavu n'ekibajjamu mwandibadde mwenkana n'eddiini nga mulineemu sandibaganyiza nakomere ya mwana wange omu okufa endwadde n'entalo nga tebibaliimu gye mwandimenyese nakola nga mbaa buli kimu gw'omuntu onyumya n'empologoma ne mukama n'okwatamu zibbomu amagezi agaziiya nandigabajjeemu mwandisadde naye okufa mu nsi nga tekuliimu gw'otambulira ku mazzi ne mubbanga obuukiramu bino byange byakusanga katonda omutuufu ali omu singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji singa senga singa senge singo singa zafuga singa singa banji
naye fizo kuba engoma baba.